phethe isiqwewane sengangako wena hlehlela ungaziqhathane ezinje zinamarabona akhuzela yini enisengayisho ngizwe nibe mpibhidle emayikini nina nirepha noma yini futhi angirepha kuvuthi umlilo ngihlafuni i-lyric enzima bhekani izinto zenziwa mase niyakufunda ukulalela ningono okungisolisayo ukuthi la kunina ngizozidalela nanivele niphethe kugcwele ukuthi ukuzenza ngigcwele kugcwele kwenza amarobhana aqhwe ma bengichukuluza ahlehlele ma bengidala nkedama ngendeza ezithanda ifife esisebeni azingilandele sesibayeni solokho ngisijaha isithendeni isitanzolo sigcwele emgaqweni bayinethi ihlelo okhwaleni migethi esinqeni yemqaleni imfana uzolendethune mndeni uzokuthinta empepheni izinyanya zikuthinta eceleni zitshele ubhayizele ebhozeni ningimabuyasa ucabangeni kushutha ubuzange elangeni irephi banjwe ngesokuqala ntanga iyona efika kuqala ngicabanga esiteji sendwalva inqolo kuyivaka sengigadla amagumbi amane sengimasha udala impela unofowat thatha iflow uyifaka endleleni xhabuyeka ukuqhuba inkani kona ngumaphatha angiphiwanga infekthi ngiyakunqena ukucabanga umhlowu ngikhatha ne-amnesi kumanje kambe ngicabanga cabanga ukuthi kunamanga manithi ngisalukhetha ikhasi kwakukudala amadala saqala sabhala abakhala abancane abadlala ngagadla ngagabha kwacaca amavaka basala badawa abafana
sekuyashuba kufika izinja layo ekugcwala ngomasaka zimhlephise kusuka amaphepha kusehla zeyulayo nosongashoko bani ongasimela ngisayinja yekasi ekasi namanje ngiyalikhidela ukingfish lwane sasegezo ngagezwa ngezono ngaqeda ngezinso gode wase ngikhuphuleli khona ngafika nesimoka amarepha ngwafaka kwisankoko ningibangela inyonga nazi ngibabhatiswe ngomhobolo ugcina umbono bekusei namanje abasatshiwe phela ngesitabone ngizohlafuna ibhifi ngavuthiwe bangihlela umona ngamatrack ngoba ngivunyiwe yabekho kwilevele ngesiphilela ngibanqanyiwe isitayela sigidwa amabhoza ngifote kakhulu ngiyingqoza ngisesa nemixtape ezoshisa kwasane shiya umlotha ngivala ngekasi ngiyabopha isiphukuphuku sonkonkoza kugcwala ngo-16 ekusei angiswile bayisa ngiyakunoka ekusei ngibathatha amashanti sane uzofa la ngade ngi-acta khule then nakhohlwa ubani inkunzi la ngadelevaro kwacaca amakhetha abaleka sane mengibhuka kucima nebali lyric enswembu nje la angifakazele isitrati sane namanje ngisareli ngidemandiwini ifake i-challenge yabo-16 iqhathane nenkinga sebuzoplata mese ngiyafinisha then uyaqitshwa like about 19 feet underground phele ngawo ungabo sabuya uma ukhompitha nami sane vele uphonsa ithawula ngilethele ukushisa so amabhaza yembawula ngaqeda ngawe vele ukhwitha ngeke usavuka umbono wakho ugcine kuwena cause awenze nex sekuqhube kanye nibala ama-flows enyu lawa ngenze sense astick to rapper waphela amabhaza agcwala iphepha ngibameda ngibathwale leke umuntu oshayiswe yi-hess.